rosa rosa weva kwa njirichi kwa burcha bwose na urungana ngabandi ko namusore no mwijugute shumutwe aba bose baraza bakarye bakagenda ntibasubiremo trip pra ver why you are the queen wambara duke ngo bayage Esu buku jiba dashiduka Kubariki kukritika Kuri snap uri hit You got blue tick Jambo nudupit kwa utanze kiss Esu buku jiba dashiduka Kubashake kukuprofita Kona musore no mwijugute shumutwe Awa bose baraza bakarye bakagenda ntibasubiremo Trip pra ver why you are the queen Wambara duke ngo bayage Esu buku jiba dashiduka Kubariki kukritika Kuri snap uri hit You got blue tick Jambo nudupit kwa utanze kiss Esu buku jiba dashiduka Kubashake kukuprofita Kona musore no mwijugute shumutwe Awa bose baraza bakarye bakagenda ntibasubiremo Trip pra ver why you are the queen Wambara duke ngo bayage Esu buku jiba dashiduka Kubariki kukritika Kuri snap uri hit You got blue tick Jambo nudupit kwa utanze kiss Esu buku jiba dashiduka Kubashake kukuprofita Rosa rosa weva kwa njirichi Kwa burcha bwose na urungana ngabandi Ko namusore no mwijugute shumutwe Awa bose baraza bakarye bakagenda ntibasubiremo Trip pra ver why you are the queen Wambara duke ngo bayage Esu buku jiba dashiduka Kubariki kukritika Kuri snap uri hit You got blue tick Jambo nudupit kwa utanze kiss Esu buku jiba dashiduka Kubashake kukuprofita Kona musore no mwijugute shumutwe Awa bose baraza bakarye bakagenda ntibasubiremo Trip pra ver why you are the queen Wambara duke ngo bayage Esu buku jiba dashiduka Kubariki kukritika Kuri snap uri hit You got blue tick Jambo nudupit kwa utanze kiss Esu buku jiba dashiduka Kubashake kukuprofita Kona musore no mwijugute shumutwe Awa bose baraza bakarye bakagenda ntibasubiremo Trip pra ver why you are the queen Wambara duke ngo bayage Esu buku jiba dashiduka Kubariki kukritika Kuri snap uri hit You got blue tick Jambo nudupit kwa utanze kiss Esu buku jiba dashiduka Kubashake kukuprofita
Ndagupandisha kule kule Ndakuzamura mu birometers Batman is singing a solo salasia Ndagufumbata nundaza Useka neza byo barabikuroze my baby
Nacho nikanga This night ndaguta mama lisozi Teka wipanika Slow down ndaguta mibireze Imo vadoze ndakora byose Baby gakumarira umwanya wawe Marirunganya wawe
Masuba te ofime, Masuba shire confusion.
Ndabizige murayifana in the midnight ndakubitse vide sha just as gurota ndabikabya simfata pose uramirika I swear baby girl when I see your body I get it was wrong
Mr. Joker ibi bisinzira kombona byanze gutahasha gusa bifite vibe uza kimojoko njye baby yanjye byacu nisho Manda bachanga ni karita I wanna change my bugger hello
Abasaba basande Masuba te ofime Masuba shire confusion
Batman.
No, no, I think I know.